I can't arrange. I can't arrange. Wendo wangu wa thamani toka zamani. Mgine simuoni, wasiwasi wa nini? Kila mara napokwaza mpenzi, naumia, naumia. Kila mara napokwaza mpenzi, naumia, naumia.
Shosti ofisini wanavyovaa na wasiwasi.